dhalinyarada hanshaha ku nool magaalada Baydhabo xarunta gobolka Baya gaar ahaan walbarada ee deeri heerarka shalka diisan walbarashada sida dugsiga sare iyo jaamacadda ayaa xilligan wali bay way siina shaqooyinka filan ee diirsiisan heerarka walbarashada ama bato indhikanta taasoo dhaliyay in dhalinyaro badan xilligan shaqo la'aan iyo kanagaan Baydhabo dhalinyarada shaqo la'aanta ka haysta magaalada Baydhabo ayaa waliba ka jirana dhalinyaro walbarati heerka jaamacadda iyo ka dhamaysadanka gobolada kale ee dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho Hanaas Orjeeya in iyo deegaansho iyo ka adeega doonanka waliba iyo habaradanka si antaasay walbadan ku ogaana ayaa waliba wareysi hel waliday Zakariya Mustaf iyo Abdikariin Ali oo ku mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Baydhabo ee Shaldeeri heerarka shalgadiisan walbarashada waliba aan walku weydiiyay maadaama ay uyinka dhalinyarada aqoon leh haddana saameeyti shaqo la'aanta ka jirta magaalada Baydhabo ee haysta dhalinyarada hansho
ana heerka walbarashada dugsiga ku bay maadaama jaamacadan jeela intiyana bilaawdan dhamaysada waqtiga dhurufay indidi ay ba SNYT tiida kala dugsar markeen ugu bay barnaamijka ee mayba bilaawinta xogaa shaqaan u wiidi inkastoo magaaladeena koonfur galbeed xogaa shaqadii isku adkaatay laakiin iska day wiidi balse ilaahay ogol bilaay sheekh fuud laakiin se waay markaan iska day barnaamijka shaqadii walbarashada keenna maadaama aan waay xogaa qofka bini'aadamka ee toobay bii fikir kara laakiin way baas eray dhaxkeeno maadaama tumilam sano la baradaasi jaamacadna nasiib aan waayti oo dhuruf jirta oo sheeda ada la helo waayti hadana muddo seeda shaqalada ata maadaama dugsarnada dhamaaytay oo aanada walwaayti way bisiray hal awr lkooy maadaama wadankeena sanagadi oo shaqooyinkina xogaa isku adkaadeen alxamdulillah shaqo awra ka fikiri maadaama aan hal awr sameys erina laakiin wili wal in hir gelimina raayigi laakiin ma sha Allah ada eba rajik la insha Allah intii madhow ii fududaato ilaahay ii fududay oo ilaahay ii garab gal wallahi billahi jaran jaamici macal dugsar iska jirsho buuha magaalkan koonfur galbeed qasatan beed oo janaay ilaa diyan waqti shalay suugdaayaan waayo wadanki ba sanagdi ma
magaalada wallahi shaqo oo haddi geeka aan ka qanacsano oo aan qawado kor aan islahaa geeka wallahi ma aragno waan iidan ka faraxsano deegaanka inkastoo aan roog geekana shaqo la'aanka ahaa yeeg maadaama intan deegaankay walbadan bulshada ku kordhiyo idan fadaayi idiyad hadan wallahi marka koowaad mar lamaad intan shaqo ana geeka deegaanka ku waysan isero walbal geeka shaqo la hadeed intii aad ka faraxsanaato intii aad helloon ka faraxsanaato an geeka an walbal baad geeka in ilaahay walbal ki qori qadar allo marka an intii aad magaalada soo aha intii dacaayadii walbalay ee adani marka xadan goor garaameyna yelan baahanya an mar walba wal helo wala lambaan luwayo marka shaqada an kadii ahaan dadka in marka aan fafiiri an waliba an araayna magaalada tagantii an way waay way hele marka goor garaameysan anin wal qabdo dhukra an mooji laakiin janiski an wal ka qawada lahayay ilaa digeeka an an haysana idan ka fikiri intii an horta in wal ni jab horta intii wil an qaadana mar walba an wallahi mar in intii an isari an ganacsi an maajida la baratiye an qusayte an bal in ganacsi mar weydi isari waan hadana taas an idan ka raji dheere
dhalinyaro eed aan tiro badan oo shaqo la'aan ah ayaa ka nool magaalada Baydhabo habashal duwanaadena hanas oo fursad ah iyo kuwaysiinka in iyo bulshada iyo ongoonka adeeganka waliyaaba iyo habaradan iyo doona iyo jaranka dhalinyaro kale oo walbarati magaalada Baydhabo shaqo la'aan ka haysta daraadiyo aan bay gobolada kale ee dalka si iyo helan shaqooyinka.